Sekrab min joti on sanne don bodon tawedle mali fu e mangal mudum Umar Waygalo kanyum wonte modon do kasen heega men gommi noddirto tous a grain wattu jono mi eggini si jowo fu mi den jodi tiagal ciudi seno do yimbe le nyongi tib durube le wuddeledi din goni be do yimbe ko heewi mabbe fu dogi torraje gondude e wadde le wuddeledi ni nyalom hande do hono fu be ngori le de do nokkule ni ngaran haldi don wattu jono o mu gombe do be yella woy yimbe le anibe wirfitade hakkune mabbe na tidalaje hidibe jogi le o do nokku dum fu be ngaran jaba dien do so laabe tebi famin keba min kala no bido halaji gorri kanko noddirte do kola sisi o mo joodi bangi meden kola no badda
Allah alhamdulillah mel selli
tiagal kola sisi kanko noddirte do Umar Bolio do o mo bangi do a bolina bolaru
Umar Bolio mi no woni do
kono badda
mi selli ma soona
miden joddi do noddirte do Anta Diallo o do waran danya ko jaabi e landi di Anta no badda
mi selli
hon andirdon no tan ni ngaran halde do hen halaji kewdi fa yotto kabaruji dum min kebi kanye yimbe ne seedi kudi ne nokkule goddi yottade gati du ngaran wadde le hen be timmato do kanko Ousmane Niali Boulou waran ko hokki en do hen ko nayri bangal kabaruji lobbi ko nafata sukabe jokolbe kolitti ndiwide be do yimbe la ko heewi mabbe fu yoppi nokkule muuden tawe wana do yelaji mabbe kola sise handen hono nokko wori
do ni min gonta fon do ay wiide yimbe be iwe nokkuje kewde le lamu bankas le lamu koro le lamu duansa e le lamu banyagara en fu le lamu region moti o joka wuddu leedni no mirda non be ngari be jottigi fuddude galbal falaje nono min ngadi tonen wakkati juundo alhamdulillah nokku hebama do nenno min yeey en eggide mabbe ngardi do en donc gilla min jodi do min jotti do andu mi waawi wiide alhamdulillah min donkay min kadaka
dande hono futti jojjin don le o do nokku
an buri temede dande gonde do en doni tantengaaji di
a hoddo wadi so iwdo le galbal falaje so ngardon do
jama o fana andi falaje to daabaaji ngonton en non do dabaji marate wana tan bibbe adama fudi e jodaade non no fuddo do tuniji fe hendu ko be pofata wana hendu lobburu e do nyawuji ko dum waye wadde
Anta Diallo o yimbele o joppi nokkule modon tawe dum wana do yelaji modon nyaloma hande no hono funguruda do
aya hande kabe wabi alhamdulillah
ko nayri bangal hono
parce que a doggi wulama hebi cekitato do ma wi bismillah hewtu permelam fu galbal no
hay bismillah fam wadi do hen sanne wattu joni o kanko noddirte do boli o no bir min no yallo boli na o bolaro o jodi do balle me do boli ono gordo e nokko
wallahi alhamdulillahi rabbil alamin min woni nokko sanne
hay hodo fu wadi onon dusso juudon le nokkule me odon de
wallahi nokko jamin de hande jaati ga torraji bondi dini min yiso min juuto min wari do
hedu won dido torraji tam ono on jisi waro horeji di na wonko jida ton
wallahi wonko min yi waro horoji di ka fanaabe
hedum e hedum
guri amin dupam yimbe amin nangama nabam yimbe amin warama deret min na jeew wala ko min waawi so a dogi a dadini dum woni a hebi ko tiidi
wana enen tan joddi do sabi yimbele hewbe anale nokkule de be do yimbele dubbe garbe faabe ciedo jaati hono dum worino kanko noddirte do Bokar Bari o kanko jaatuni amiri wuro dobe joodi wattu joni o wonko fu mbawda sedanade mi joni
nenne alhamdulillah le doddu amin de mi hewti bamako de bibbe fulbe hono amin ni bandiraabe amin sakkitimi nenne wari ittimi e torraji hono dimi yottodi kubbo amin o min tawibe kambe dubbe ummiibe be dari faysa be waawa hono soccude gondi amin be waawi immade be daroobe yiida e amin be hollondire e amin be jippini hakkille amin be bamimin le falaje be tawi min tolle tuundiji e torraji hewdi nenne pullo no way fu na yidi nokku dariido hono dande ladde nenne buranimi le ngendito dun ni sababu mum be waddanimi be waddi min do be sakkitori min jang e deejere
aya gasi sanne kola sise sukabe hono foti gondo le nokku mo gondo e Dakar sukabe jokal bon foti gondo
sukabe jokal be ka mbawa limtere jati Fatima be kewi do sukabe famarbe sukabe mawbe fufu an do en
Ante Diallo hono arande ni neda nandi kay wonko gollanoda to gonnoda to ko garda bamako do fa hande wonde jokitade hon dido golleji
miilo jokitade fa hande somi hebi
ay bismillah holitinde wiide fa hande en yimbe le setobe kay ana do wattu joni o min beedan micro kanko noddirteedo Salmata Diallo
min reeni do min wondo denagu min tawta fa hande na halfini Allah na halfini on fa hande ko wari e ko heddi fu bonara ka wadi neddo runyudo wuro mum ka bonara yi so wari wari do alhamdulillah on jabbi ka fa wodi
ay ar way halantimi hono iwurda le wuro ma to fa jottida le gallure bamako de
le wuro ami dogu ko e galanga mo doga e fudda day sana ta adama ran dum yaltida e hunde fu
ko tawreda fu to joppuda
ton yoppum fe gotel mi itta
ni garda bamako
ni wardumi de
Allah yafin kedde de lan do wartid jam e dejere le leeti
mi ya Allah
holitinde wiide wana minen tan ngoni hono yimbe le landotobe dañan yimbe landibe on
wattu joni o ndungu wari kambuuji jaati puddi togude won dabere ko piidon fa kebon do naton na hono le damde do gondon deni million heddade
Ante Diallo o nani hon lando landangol wattu joni o
ay hono ko jidon dun niya
ko don dun
baaji ngaji amin dini no
ay ndiyam dan era nata fa le buguji modon dina hono wori
Allah ala nata jaati fa sabe dum min cioppi le de min gadi ni de min jowi daddo jami jonga pati ndiyam yade dago jami dik
ndungu o kay nati en mati ko odo sugo jokole landi wattu joni o
wallahi min fiya dabareji kay fu hande kay tafu
hedo wondi do dabareji
dabareji min heba yimbe walla min heba faabo min pati ndiyanji de hande bat jaati min haaja hono lope na hono simo wawdo wallude min fu min heba min tara sabi ndiyan dan dowto fayto dan nata atan leedo dan na sora dan nata
wala sise onon onon goni sukabe jokolbe le odo nokku jonne dabareji hodo odo ne gondo e fiide le odo ndungu yalo don keba faabo don be kam gombe dobe
so wiama gongo haale fu kulentere kewde na hani haltede non le mudum faahon fu heba ko faamata le hen min le hakkille jaamen ni sakram men wombe leedi do cuudi be dum wona normal be kana wurde leedo gilla arande jiwonde mawnde warne le 16 le 16 beti do 16 mai jiwonde wadi bondaji kewdi sanne
nyamidi jaamen
yotti ki do sanne dum jaatoni arande amen yide torra e do jiwonde non ndiyam
hodo jiwonde bonduno do ne denkay
yiwone suudu fu wala non yiwone natay le mudum
ay bismillah sanne holitinde wiide fa hande won ko min pewni fa ton do min gollata do hono suka wobbe kasen jangobe jande do wure golleji dibe kebe gollude do hen
fala je garbal de bango no de tulmi laban ñene fof suka be ñawsa do min kebi ne do balaw amen lokude amen nuku seno do min jey sinje seno nuko de moni min ba wadde ne do hakune bowal taw ala tubali to be mbali joni dum adi ide min kawi hakile min bon ssn fioni suruji temedere famiuji naten dum buri mujude be ngona falaje to bay labanton ko komi madir nomi fewi parce que fonu de suudi temedere suga be fonna suudi temedere hewan sa alhamdulillah min pewni yime temedere bon jom gale temedere nati hen dum ngay jom gale goto fof be fodi jogi suga be tato nay e rewbe dido dum so fof so nati gay alhamdulillah min biata tan fewi dum ngay fewi
fam wadi do en sanne bolaru
famu wadi hen sanne
haya holitindi wiide beedo sukabe yobe jangobe jande do wure be kali hono balli guuji dibe ngadno tam done be ngadi balli gu
be wadi jaati
hedi won dido balli guuji
wallahi be darni tantiji dibe wiidi be darni tantiji dibe haali haala mon dido be darni tantiji hakkeji kanko e hono odo gorko on wetenu bos ana ja Senegal kambe jaati won ko faabi tantiji di ka fu kambe faabi tanti ngay di ka feccer mo fu yimbe tato won ko golli do association sukabe ekolo e hono wete yeropuloba hono goto wete bos buso kiso buso na mi anda hono na jaa gorko Senegal kambe jaati won ko faabi min do e tanti ngay di ka sanne inshallah be golli golle ma
aya anta jallo don e ko jittidon do ko tan won balli goju goddi kasen jottidi honno dum wadiri de gonno don galbal falaje tonde
wallahi balli ko alhamdulillah balli ko heba ma jati min cela walede ka fay sukade ken min cela walede min balla ma jati alhamdulillah afam alo balde wi amin kebi balli ko faj joreke mi hande ni ko buri toldu min fa min kungo ala ni ka anda chuudi dini mi njogi ko min nyaama goor mi njogi ko min jala gonga mi fu ko tuudi dika an tampeni mi chukolo amin tampeni diam min ndu min tampeni diam ele joni weli ni joni fu biido ginen bonay fu fini min fay hunum yalti day ele ndiyanda beto pinum bimsa mu ene daddo min de chukale la wani mi fami neddo do fu joddo bawdo kaldo ko bala fu andi gine mum boni woni ko min kebi ka fu biden kande nukkule ka do min joodo falde Allah mo inde nukku amin o min bilfo min en nyaago ondu ballo mi Allah wallami min edum kewno min jottolo galleji amin dimi joodo woni fu nyaka na min bam ko ga kami de milo galleji amin kelal tondi fa hande
ay bismillah fam wadi do hen sanne e sise hollati sukab jokolbe ngadnoobe odon balligu to falaje to be ngadi yero odon balligu goto do
e dum woni sukabe école jangobe école ay dodo di
be jati
ngonga jati kambe mi rawi wiide alhamdulillah ko min jiema be ko min jey dum e gouvernement o sabi ballal arande nato wala chakuji teme didi e debbe e joyi den non nante yimbe ana falaje fe mi anda yalla miden keba din don balliguji kambe adi waddede dum en tafon ay le mudum min gaddi golleji kewdi fa yotta do senudo Allah faabi be kambe dubbe paburi min dande yogaje be ngadi do hakke dande arandeje de chapantati didi dande be ngadi do tagal mudum be ngadi dande yogaje kasin donc le mudum alhamdulillah mi rawi wiide be njoppay min gilla fudi ka golleji kewdi min gaddi dum fe sawrugol yimbe hande yogaje be gonde sawrde yimbe fa falaje neddo fu nyawdo falaje mi rawi wiide hande kambe chawrata dum neddo fu nyawdo falaje dum debbo dum suka dum baliki fu kambe chawrata dum fe kengen won suka majjudo jita do tonen mo sella denno alhamdulillah kambe jati nabi dum dogotoro e gonde sawru dum joni jati denno be ngadi golleji sanne
aya fam wadi do hen sanne holitindi widde do yotira hono kalnirmi ilaran no tan jimi ana le hen wattu joni wajib sina dani jimol gol ngatuden le hen dum du keben jewten do hen sedde gol do jimol o do ne do mo nodire zikozi shetan
kuri mundi atokaben
ka anni ya foyero wa fago der ka anni ya foyero wa fago mali ye jeda to ka ben ya to ka ben kuri mundi ya to ka ben
tinde wiide goldo jimol on kettini ko gol sanne e gol yowi hono basi ji gorri sakiraabe basi hono wirano tan e bi en ciusa dun basi rimata bi yon yo mamma mudum rimata dum wadi so beedo yimbeede du wattu jono be joppi nokkule mabbe be gondi e Dakar ciagal ciudi do bomoko do fa hande min birfitiki miden le dande mabbe gonde ciagal ciudi nokku no dirteedo senun kollitinde wi tan sakiraabe dum woni fa pamtodo no kabaru jamen di gorri furso ngabbido bemal ame ande dum nokku momi no dirta WhatsApp on bawi jewde do dido numeroji diddi min noddirta 76 62 88 51 kala kabaruji ko pamodon kala kabaruji ko darton famde e studio tamani fodon bawi famta yade ton kolitinde wiide wattu mo min jotti do o jaati wonne do goddo kasen ngaddandobe do balligo o do balligo iwri leleji france nokko noddirta do paris kanko noddirta ibrahim diallo kanko waddi o do balligo be bi kadle sukaabe andle hen fa yotto yo poddele ko yimbele nyobe kani nawtirade gombe le o do nokku aywa hono birmi no tan wana minen tan goni hono landotobe no landi di wordino wattu joni o wonne do goddo kasen ka landade
assalamu alaikum sakike hono eggube garbe bamako senu kulleji hedum gondudon fiide dabere fa kebon naton le yimbe
tawana haya fam wadi do hen sanne kanko kajjatu dikko mi andi mi kokkay mo halata fen aywo yo debmodo jati omo yaso meden jondo en jihi yomo debmodo non duubi di dum goddi ke sanne omo jodi bangi meden do idin yurmini sanne e dikko wonko moda halante min seeda do tiida laaji di jogida fa jottida bamako do
non dem en jiwata tonde men riwaabe fa goto jodo ton kaakol mum do wala wodi nan no biya gorko be felli dum be libi men dum e wari men dilli ton tiagal mum bankatu men hewtido komi hewto bankatu ko yimbe ame riwama warama gawri ame duppama daba jame riwama yo haa dum won ko riimen ton so men wari do fay wotoroji men haa mobel men naati men wari bankatu mobel men naati men hewti bamako wodi nen no minen ka di tiida laaji ni a riimen halfini Allah men halfini on koyam inge daada ma remmo halfini to suudu baba men halfini on koyam
sakiraabe en fu en paami hono ko debmodo haali wattu joni o ko o haali to mo iwruto le region mopti o tiidallaaji dimo hebi ton faamo yotti do bomako do nyalawma handen o won yimbeele landi be en du hono golleji dibe kaani gollude sobe natta e yimbeele yalla dabareji hebi en gondi e fiide do wattu joni o danki ki an hee pep yimbe so won ka jaar bandi micro mudun daña ko bami sifono min golleji hedi wondi e golludo wattu joni inde maada yettore maada
mire hamidu dikko
ha jonne dabare jodo gondo e fiide do fa kebon nattude yimbe ko nayri bangal jaguje ko nandi e mudun
alhamdulillah rabbil alamin miden gondi e mudun ka wala fuko min kebe daranaade taf won wondunobe commerce benna kajaasi kebi fu daran alhaali commerce won wonnobe mobilaji kamben dusi kebi fu natam mobilaji won wonnobe kamben du e jagu dabaji kamben dusi kebi natan leeto ka wala fuko min kebi tafon miden gondi e darde ni yalla nde Allah newnata
bismillah sanne fam wodi do hen fa hande dikkoade jodi do bangi amen do ko heewi e halaji di fu jowi ki wattu jono no kaddo mo inirede nokku mawdo ciagal ciudi bamako do yella laamane fi dabare mudun anne idum e hakkile ma dan du
wallahi idum woni hakkune am hakkilo am sanne paske mi wadi 5 ans Burkina Faso mi woni no ton tande refugee mi danne no dum fu dum yarata bon joni wala fu bawdo wadde non se wona gouvernement si gouvernement wala na e majjum dum wawa latade kanyum ummoto sela tan ko be ngatti sayde be kungi wattude tuba dum en nanga tubaaji din dum be ngatta dum en faatenga
famo wadi do hen sanne diko sakiki ande woko kaayda halde le hen
nen nyaami dan yala kaayde ni Allah reen wa hanne faabru amen
wala hukumin gollar kay mi jodi bin
farde modon warde do ko heewi fulbe ka fu an anda yo durobe don e golle jodo gondo e wadde joni golle jodo gondo e wadde do
durgon e demal mi andi tan mi den jodi ka hon fu mi haba mi golli tan fu sayidu wel
sayidu yettore mada
sidibe
sidibe sakirabe bir foto do gaci seeda wottu joni e ngara hedade gol do jimol no dirtengol United formally idu welna hunde sanne se iwri don tan e ngaran pulite ne kasen do der o yotere wotere do golden do
Dunya kanjata chara, Afriki kul manyoga, Mali borega fo mandani dange.
Manyoga kabali bankuye, manyoga kabakuye. Gleki miti tadi, ye gleki ninduma. Allah fo koronfe muluye, kumani teta lala.
Mali bakera mulu mali bego yambe kasila hamina jorola bisikera boye dumu do flimura ningera kaba boye abara tanna matu do amege jugu sagoye
mali tunye jamana mi jamana dumamba kabini kelenana mali dombe torola boye
tika janjamani mali wana sari habi harono kiten kini me mahata minera bugu meridi
mahata minera lakani
devant tout le monde sunja ta kita e anga mali tutige akaburu na ke mone bay na e nyoko kele mana batu ne ta na sala ka be ba shu be na te ma ala barika ye
me mali ya e ko ju
na mele sigi be nya na mele ali tere ya be nya e na bu ku aga bolo
bismillah fa wodi do hen sanne sakiraabe fa hande mi de jodi lo ki don danki woti jamar ndan filimi do do politinde wiide wo goddo kasen dari do do hore meden hay o ka micitinde wiide jatti ogo sagu to mo iwata micitede wiide ogo sagu ne yimbele hewbe kanye baraton dum wonon ko laamu hokki ko tan an buri yimbele temedere chapande jaddon baraabe le o don nokku an neddo yo ogo sagu iwata hal inde maada kanye yettore maada
mi hamadu bari wete
hamadu bari hodu bawda sedna demi e bonanda gaddo nokku no dirtet ogo sagu to
no way sedare sedare jari sabton tawamino ga jana alhamdulillah rabbil alamin ya yutti allah mi horan kam yalti ogo sagu
hono gaddo so jaltuda
ay en fecham yalti tan so yaltu ogo sagu bonanda watnde to jati wommi
sifana min sedda no bonanda wadiri fa yimbe kedibe mi be beede famde
hodu jemmano vers 5h30 a fami debore no ko yantaki be juri min hirnaange be juri min funnaange dum groupe tatno ko me halde majjuntan bon be wi golle wana wana donson ko be min way dum donson ko be jati kam yir biitera
deb natano ngeni ninde hala suudo be kalanno ka dan ko warna fulfulde na na hala jid be kalanno wakande be natano le ngendi modon di
mi famata ko be halta ka so go ile fuddi golle ka manga mal fami famata ko be halta ka kam yanto be haabe a fami dum haabe
ay bismillah ogo saguto hodo fumbo da sifna demin fa handen hono gaddon so jaltudon beedo yimbele biabe keddikton be fu an hono gadda so jaltuda akude jamarnde hono gadda so jaltuda
ala fecca yaltan so yaltu toni tawami ngila adam so fecca ka dadata yadata ko toni tawami ila fu tar faadon do yalla ton taja tawami
aduguna anatu le gawralna hono gadda
mi dogal mi natali garwa
ay bismillah sakiraabe fa ando kebi do hen faamu o do yo neddo tawado ogo saguto bonanda di gadnoto fa handen mi den jodi le ki do danki woti hollitinde wiide yimbeele hewbe an le o don nokko wonjeli be halde fa handen do Fatuma San Bari woko moda sedana demin hon iwruda le wuddu leedi ndi fa jottida Bamako do hande fa jottida tiagal cuudi Bamako nokko no dirtedo senu
ya wonko wawme halde ka
bismillah
do wari be nati wurami
hoto woni wuro modon
dardo min laama bankasu
aha bismillah hono be nati ton
do wari be nati be wari amir am be riwimi min dogi min warti bankasu min warti bankasu nondo kasimi huli min dogi min warti Bamako yimbe min fiti ke wiitum bubi bubi behili dum be wi bubbi fiti hoti goto o kaw an goto o denda denda on nak nik naati kaaru fa warta be naati le kaartu biti dum yaltani dum be hirsid talataare
ay bismillah fam wadi do hen sanne o do debbo en jii ko mo haali ko ana yurmini sanne wattu joni o min garam min timminira gol do landol gotol wallandi do wiide yello don jeli wirfadna on jalaaki
onon juube gelle modon de ngari Bamako senudo
oɗon gondi e fiide dabre no coɗiroɗon e gelle moɗon na
aywa famu waɗi dow hen sanne boli bolaru a nani ko oɗo landi ko kay honno ko nayiri bangal soƴƴade e ŋeñaji moɗon ley nokkule moɗon ɗe
minen kam min ñaago Allah fay janggo so min heeɓi min soƴƴoto ga komin nanta ton ko
hoɗu nan ton toon
komin nanta beede Allah finɗo fo o nangama warama o hirsama
ay bisimilla Diallo onone joni won dabareji ɗi gonɗo fiide yallo ɗo birfitole nokkule moɗon ɗe
wallahi fay so minen min dewla kam miɗen jogui dawloɓe ka ko Allah sisi anni jooɗi ɗo ila jamma ila ñalawma mo dalanimi nomin keeɓa nomin kotira so heeɓi ɗiɗoɓa makko fo yam min kota no wodi mimma kalta joni nomi tawde mi inna gota ba gota mon o minde joni din min cendama walama
ko Allah sisi ko nayiri bangal wirfogol ono sukaɓe jokolɓe won dabareji ɗi gonɗo e fiide ɗo
fa hande dow miccintinde yimɓe momade haala wala fo ko nafata miɗa wawi wiide minen ni e koye amen ka yurno heddade ɗo en o wala fuu mo hakkille muɗum woni muɗi heddade ɗo fewi fewi a wawa hawrinde sakiraɓe ma e rimɗaɓe maɗa ƴiƴan gotam mbiya a namtan ɗum ene ley to yiite woni
hay bisimilla hollitinde wiide lana kaka fandi joni o kay Ousmane Niali Bouly Dou yettoto ɗo won kabaruji komo tamini en toon
e baru puɗɗiran kabaru jande média soft technologie ana hani wadde jande lebbi tati nenno bangal e gollingol hoore muɗum dow bembe ande sukaɓe jokolɓe nogoyomɓe bama ho kañi sukaɓe jokolɓe nogoyomɓe segu nenno kañi goni suɓaɓe fa gaɗande jande kande fuɗɗude e fuɗɗode lewru juillet waroru ndu nenno sini oɗon jiiɗi tawede hen oɗon mbawi nabbude dow site web mediasofttechnologie.ml
hollitinde wiide Niali Bouly hoɗo joguiɗa toon ko nayiri bangal golleji
e baru caggal muɗum société africaine d'étude et de réalisation ana anni suɓade neɗɗo goto nenno fa gollana african mining service nenno on ana hani latade nenno kaybo magasin nokku mabɓe gonɗo komana les cercles yamfolila nini a suka jokolle a bawɗo golle a jiɗɗo golle aɗa wawi nenno yettinde yettade o nokku joƴina talki maɗa dow site mabɓe moɓe noddirta komana @sar-emploi.com nenno hollitinde on wiide tan eɗon hani timmude sappo e jetti fa joƴina ɗereji maɗa sappo e jetti lewru juin 2019
Niali Bouly a jarama sanne
caggal muɗum Oumar Waygallo ɓeydindema wiide no sukaɓe jokolɓe fa hande haalude e moɗon horsinimɓe kabaru film ngaji oɗon mbawi yettade cinémagique aswere nde nenno ɓe kani hollude toon Men in Black International yo ɗum film no nenno eɗon hani wadde wattu 21h30 ɗum wonno yamde jeenayyi se jaɓɓere ke silimaji capanɗe tati nenno caggal muɗum sini yamde ɗum woni 23h30 yo tegui ɗo ɓe kani hollitinde film oɓe noddirta X-Men Dark Phoenix Oumar Waygallo
a jarama sanne Niali Bouly sakiraɓe won joguiɗo cekkite haalana ko Allah sisi saɗa joguiɗo cekkite haala won joguiɗo cekkite haala muɗum fa no wawi haalde
aywa ko jimmi
so haalde tawama joɗiɓe ɗoɓe du won joguiɗo ley hen cekkite haala muɗum basi fo wala ley hen oɗo mbawi ɓamde micro o
d'accord gassi sanne a jootama sanne Oumar nenno cekkite haala ko joguimi tan woni waltinde hakkillaji sakiraɓe memɓe e wargol noddago dow bangal jimɓe wadde ballaji annen tan wana fulɓe tan noon mais malien en fuu no en fuu e malien en noon jippina hakkillaji yimɓe ɗi en fuu en gotum e golle o ballodiren annen leydi men ndi jaam tan wawi rende en jaam ne kañum waddata jaam neɗɗo fuuf e dawruɗo bonanda a tawa bonanda helan suudu mum sa dawri jam du alhamdulillah heɓan jam noden fa hande gouvernement mais o ɓe cala e ɓornade yonno sakigan Hamidou Diko wino ɓe cala e ɓornade Saya ɓe joppa Touba ɓorno Touba kadi ɓe tengina sentir mabɓe o gaɗen golle o golle o soboyno sona ɗo leydi men ndi jaate hoore muɗum yiyan tampere muɗum assalamu aleykum joti on sanne sanne e dow e yetto mol ngo
famu waɗi dow hen sanne sakiraɓe hollitinde wiide miɗen gonno caggal cuuɗi senuɗo yimɓele jonguitiɓe gondi e dakade wattu joni yo danɗe kewɗe miɗen jooɗi e danki mabɓe woti du ɗo min jooti on sanne kala ɗo mbawɗon tawede le malifo e maggal muɗum miɗen joddino e kanko noddirteɗo Kola Cissé goto e sukaɓe jokolɓe gonnoɗo e noddirteɗo Anta Diallo goto e rewɓele gomɓe ɗo le rewɓele jonguitiɓe kañe kanko noddirteɗo Oumar Bouly kanko domo joddino ɗo e meɗen hollitindi widdo yimbe le hewbe kany en ceedi no deedo yowtere worino ka fa hande do mbawi yaade dow bemal amé andengal naaw jeewi numéro ji amé WhatsApp di fa computer don kala ko haani wadde ton fu dum woni wi on chapandi jeedi jeegom chapandi jeegom e didi chapandi jitti jitti chapandi joy e ko la ko holle jeedi de warade fa ngare jukkitaade hon den deedo yowtere kasen wassalam hollitinde wiide fa hande no fadi jehe fe e nokko on andir don no kabaruji amé di ngaralle dengal tamasek ngal Mohamed Ali Kanye kanko no jitta fati yakara merci.